all the troubles. Do you remember all the sleepless nights? Do you remember all the pain you had? Do you remember the day you broke down? Do you remember how a stranger helped you out? Do you remember all your friends were not around?
Not around.
Do you remember?
Venye una hustle, uta make it, bro, never give up. Najua ni jasho, venye una struggle daily, ukisaka mapacho kuzalisha. Ah, unajua kitu unataka, jipe moyo siku utapata. Kwa life ni kukosa na kupata, bro, never give up, wepuka na waganga. Ah, wata good drive kujigamba gamba, venye una cycle kaza kamba. Usikate tama omba Mungu baba, life ilikuwa ni hard, do you remember my brother?
Do you remember all the suffering? Do you remember all the troubles? Do you remember all the sleepless nights? Do you remember all the pain you had? Do you remember the day you broke down? Do you remember how a stranger helped you out? Do you remember all your friends were not around?
Ni kama jana, yele maisha nilopita, zele zama nikawanda. Ni mbona nilikuja hii dunia, ambayo nyakotisha tena ya kugofya. Hali ngumu tunaishi kwa kunganga na ndugu marafiki wamejipa shugu. Nilo watarajia msada kwa uhakuna, nikabake nipombane tuna yangu hali. Siku zinasonga ila kuna majibu, magonjwa yanapisha pasi na matibabu. Maisha ni safari mejaa milima, no matter how hard itabidu tupam. Don't check who's there to get you going, just pray to God to give us thing for moving. Pambana na ilef bro, usichoke. Kimbizana na ilef, jua weni kichoke. With God on your side, utafika kilele. Wezi deti ya bidi, siku moja upate.
Do you remember all the suffering? Do you remember all the troubles? Do you remember all the sleepless nights? Do you remember all the pain you had? Do you remember the day you broke down? Do you remember how a stranger helped you out? Do you remember all your friends were not around? Do you remember? Do you remember?
Nakumbuka hizo enzi, nilikosaga peni. Kote kote ni mikopo, nilijawa madeni. Chumbani na kwa kukaliki, shida ndio yanazidi. Kila kukicha ubishi, ila nilijitia tu imani. Leo na shukuru Mola kwa maisha mapya. Sasa nanga ameondoa bala, naishi kwa furaha. Amani amenipa naona faida, ninazidi kupanda. Sasa nanga ameondoa bala, naishi kwa furaha. Amani amenipa naona faida, ninazidi kupanda.
Do you remember all the suffering? Do you remember all the troubles? Do you remember all the sleepless nights? Do you remember all the pain you had? Do you remember the day you